nagi didi e sappo suka ummatore indirte do papis nati der golle gadol silmaji golle modi baku ko handi o wadude de o nati der golle silma ko o mijay
wadino der nokku gomto goddo hanno jangude qur'ana min kayne illa jottinomi nokku to silma on watte tawi mido jogino ayare de e hore am den kemmi jangude dum ni kebumi faamude ko e gadol silma neddo no wawi tindinde nimbe
sensibiliser les gens papis wadi inde der gadol silmaaji mawdi e leydi Niger
mi golli nder silmaaji wadoɓe silmaaji hewɓe misali Musa Jengaray tawaɗo mi golli nder silma leyɗe adunaaru gaɗɗo ɗo nder Niger hawtaade ɓiɓɓe Nigeria fuɗɗirananona gaɗol jalliniɗi caggal mu noon puɗɗumi gollal dow masinaaji to safiya gaɗuɗo silma ɗum walli kam du yaade dow inde maradi nder duuɓi ujunayyi ɗiɗi e sappo e joyi to ekkintinol ɗo nder ñamey ko bindol silmaaji ɗum walli kan du faamude noy silmaen
cinéma nigérien
caɗaale ɗe o yi'i nder golle gaɗol silmaaji fuu haɗay o accita gollal ngal
quand on dit film
deni wi'ama silma no hani ngonga watte nder mum dum wadi ko sulare no tawa nder mum lobba ku watte nder gollanga gam hunde non ko hollete jama'are fu dum sabi kono yida silma wadire no wodiri gam silma ji Niger no yida tawde ngengal taba beida waddo ade
ko Muhammad Lawali Muhammad Nasiru indirte do papis tuugiya go yeso woni o wada silmaaji kewdi daddi didi dow jande sukaabe ummatore